yande joni tori mintaji sappo e joyi studio kalangu habaruji e fulfulde kori jam woni e moɗon habaruji men sembe mo hande no dara fil alhajiɓe leydi Niger puɗɗi no garta eɓe keɓe garta en nanan wartuɓe ko heddi ton e wakkati ko heddaniɓe gartol partiji ɗi gala e dow laamu leydi men Niger kayen du konnan keppi narde dow filla ko darta suɓagol hoorejo muɗum en jottoɗo yesso feddeteno FDR yewtere men pinno hande studio kalangu no dara filla ko darto hono hawrindiro mawde watten hitande fo ingal ko intracure salé ndenne hurfarde enda nafakkaji mum e kulle ko saabi fo on nana e nde ɗo yewtere nonni wontiri soumane amadou diangan taw habaruji ɗiɗo e fulfulde goo fo ko puɗɗirten ni wonno no fa hande hippitere goɗɗo walle leydi Nigéria tawete hono Damasek ɗum du konɗan wonno ko fa hande soogueji leydi ndi enna ɓe kaali ɓe mbi kamɓe wonko riiwi yimɓe Boko Haram warnoɓe heppiti wuuro ngo endan nokku kaliyol soogueji haala kadu kono ƴona to AFP fedde leydi France hokkore habaruji ɓe mbi ɗum du konɗan ni hono ɗum waɗa le soɓɓire leydi ndi enna e nder fawara joni du konɗan ni hono leydi Borno noon ni caggal majjum ndu fawara joni ni hono de habaruji cakkitaɗo heɓade holli wiide ke hono wakkati mo fottere nde watta hakkunde e soogueji leydi Nigéria kañum e yimɓe Boko Haram ɓe enna soogueji mbeyoji ɗum won gollidoɓe dow kaemon ko walliɓe koɓe keeɓi ndenene kam mosola e dow golɗo lawol ɗum du ƴiwi e dow hokko on habaruji soogueji tawiyete fa hande du konɗan ni hono tondani leydi Bornoto noonni fa hande yerno mbirnomi on ni hono soogueji na mbiyen du konɗani hono alhajiɓe leydi meɗen Niger kaen no goni kaen no garta ɗen andi ɓe ɓooyi fuɗɗude gartol ngol wakkati mo kalti oɗo konɗan ko wattu ujunaye taton e keme jeena e capan e nogay kaen woni ko warti hedde kadi konnan ton endan ko heewi seeɗa saabu yimɓe ujunaji jeɗɗon e keme jeɗɗo e capan tato kaen hani wartira dow laanaji ɗiɗo gonɗi no gartata yimɓe joni no hanndu konno ɗoade sappo e jeetati lewru septembre tawi ɗum fu ɗum warti e nder leydi men Niger ɗo nani ko fahande Mahamadou Oumarou Hafizou kaw jiɗo filla ko darta hoggol habaruji fedde hawjide hono jehol makka ɗum woni hijjore kañum e umra fu o haalani bandimi Adama Dawaci subaka o nonni yerno mbirnomi on ni eley habaruji ɗi ande koye mum no tawadu konɗa hara fedde wiyeten FDR kam won fedde hawrunde partiji e hande hawrundeji goɗɗi gala e dow laamu kayndu konɗan tawɗa saɗɗorma sanne ndenene kadu ɗum waddini ko fawarde joni du konɗan ɓe anniya koɓe cuɓeke hono horejo IDR tabbata mbiten Amadou Bocar Cissé gam batte ardo hawrunde nden kanko du konɗan ni e fa hande ni hono horejo leydi Niger kiɗɗo mbiyeteɗo Mamma Ousmane tefti nokkure nden endam ɗum waddi ko fawarde jo mbiyeteɗo Mamma Sani Adamu laatiɗo wonale FRDDR ndenne fedde wonde no warne le fedde FDR ne enna o haali o holli ndenene ko tawa kana ni suba ko enna hono suudu luman ton o haalani bandiraɓe mi yaɓɓe wiide ke hono kulle ɗe enna no waɗira ni enna ɗum waɗata saabu IDR tabbata hoorejo muɗum no tawa ga no tawa harga
lorsque le FDR a été constitué
wakkati ko fedde de singa horako mum o nanga hokka ono gada narral min jecci min kaldi do horejo goto watte yeso fedde den foto diri do horebe tato kan wodi amma Amadou horejo partiji di gala gada lamugum Mamma Ousmane he Cissé ko min muyi Mamma Ousmane lato horejo denko Cissé jokko e makko welay Cissé gada mum o wurti der fedde den onon andi sadarma no wodi bi'a aɗa nder fedde de dey députéɓe ma no sengo gon onon andi goɗɗum no leyni
vos députés sont de l'autre côté il y a quand même quelque chose qui cloche
no wontire e dow laawol gotol ngol enɗan ni mbiyete Alassane Intinkar laatiɗo kañum du konna hoorejo goto no enɗa e fedde etende foi kayerdu en tawa ele fedde FDR nden o wiise ɗum ƴeewama ni hono laawol ngo ɓe jokkingol ni woni laawol jokkingol lono darteke du saabu cuɓaki woni ko waɗa ndenene kay kanko oɗo ni ko oɗo Amadou Bocar Cissé o enɗa suɓama laatade horako ngu ɓe fudu yewtere ɗiɗi Habibou Garba waddiɗen kettinonane
on a décidé min gadana anne wattude ardoto do fedde amin de wakkati fu chaka sise e mamman usman dum woto dum ardina goto mabbe neddo amin fudu ummu hala mo wonani inde mu winde ko wote on fudda sey falke e isufu isaka ummi dilli gambe pami ko dudal ardibe pelle de to fu tawa kana gada sise abada min gadai fille deputebe der fedde amin de ga hana kambe garta gada durugo durugo du duro jinganobe himbe leydi fu non hana fille politique non to dum wara dum wada hawrini neddo fu hala nyumum sise kan ardina mamman usman deki hemakko
ils ont pris si c'est président mamman usman vice président
non wontire odo habarudu kono habaru mo wela non sabu hono sakike meden goto bi leydi niger be tedo hasan kunu kanyon won ko heddaaki hande subako odo woni ko hojja do hendan ni hono to maybe reste do hopital manga gallu nyemay hasan kunu woni ka wonno neddo gondo joda ni go leydi niger to en senegal tiagal majjundo lata keno ginanda ni minister kawjudo filla ko darto sukabe ummator kanyo fijoji pirto balli woddu kon neddo lati do janginan non no ele golle makko fadde makko wadde dum do fu nenne ne kaydu fa warde joni ni kanko hasan kunu oni hono o mayena ni lun jetti lewru septembre ndu enda to enda ni fa wara jondu kono France nokkuto na walde kono boode makkani won ko jajji ne musudo makko gonga non du konda ni neddo lati do golle le partimita ANDP zaman la ya mo mumuni jerma ko adamu don enda ndu kono lati ken hore je sanne sanne tiagal ma jondu hande suba ko wakkati mo mo boytende o watnama teddene mawnde de leydi Niger Allah inna wurbe ya fo may don non ni fa hande ndu ko fi anan o du kondan lati ken hono horejo oni fetele duniyar nde en kan won ko heddaaki kan mo bol mudum wadaama hande den ene ka kanko ko fi anan on dida bo bi leydi afrique leydi afrique laata de horejo fetele duniya nde ndu konda ni kanko on du o madina dubi chapande jeetati tiagal majjo sappo jeetle wuro utuko jabbi do won ko notowi jomi ko do won ko afp kando haali nani fa hande ndu konda o rima kanani to ete kumasi der leydi gan ilita temede jene chapande tati e jeetati ko fi anan oni hon neddo lati do o jode ke nokkurne endam hono sanne sanne le ton endam to ete oni tom o golli no dum fadde makko latade horejo mudum wakati jididi tiagal majjo dubi na de go o hokkano ma darja mawdo e do filate utugol jam e so jodo le duniyaru nani habaru je fulfulde ni faawar yon ketnal en dan ni hono no tawadu kon har filako darto ndungu der departement mo tanut do konda ambe kali be bindungu wadi alamaaji lobbi e timode lobbere wor ko be ngon be jia do mudum dum wadini ko faawar jondu konda ni be bi no kuje kewdu konda wadi no kulle kulle godde kulle de jonkay basi fu wala nani ko faawar jondu konda ni hono bandi min gondo to be Boubacar Mamadou yaro hoyi gam battenelde e yewtarnde
ko lewru juye wada balde lasu tawi dudal gure departement tanu fu awi dungu hikka gudu ni no donno yahanu hidira Bukari Lawan ardido sarusu deme leydi tanu
tane hikka de no buri de rowanin far bangege den fu far kebol diyam dan he far jehol yeso deme den he do cellal
hanu dungu
demal du ni himbe leydi tanu gatta der cekan daraje da mergu de ni diyan hebake no hidira to gese den bodan sanne Hassan Yakuba gollo jippido naddo demal
set ane vraiment
dungu hikka gu mido wawi wiide kono holla onandi ko wodata gam min kebay fu kulle bonnoje awatirdi din delle damargu hoji inde mu no andira demmu hitane hikka de no nandi he hitane dubi ujunere ekeme jenay e chapande joye didi de tanu ko wakkati on don bahana dungu a heban bayeri e gawri
geseden hande babatti natide no bonnade hitane fudu ninon gan leedi tanut leedi non takkidi e tenere on Lawan Boubacar
hitane wittine der wakati oni ko wata hektaruji keme joyi kan kulle bonnoje awatirdi bonni de hikka buray hektaruji herme
100 hektar
ko wode e kulle bonnoje gesedu ka enni buri adude hakkillo demobe leedi di hitane fu
non wontire fa warje har filako darto nyamir gam batte hejunde dun nambi en dugonda gam batte luttunde ko jaccani himbe remobe hitande hikka waddi ko gonotle Niger wadi lawol do filako darto awgo rogo dun du konna ledde rogoje kanyum woni ko njaara to ete gazawa dun du konna wona region mo maradi gam batte waltude himbe ben enda no yara kanal gam batte waltude himbe yerno biurimi na mile du konna yaade yeso be keban ko watto hono tonuji ujuna chapande jetati rogo wa hebe do yaade seeda kalay tamma dun du konna dun wallo wan sanne sanne nani yewtande faware jondu konna Mohamed Mamman bandi mi gondo maral yewti embi teddo Yakuba Bouda latir kam woni horejo har filako darto temal to enda maradi
nous avons organisé ça zan sanke komin
do sigila amin o min gada tana dun der komiliji joyi ko watta ektaruji kemenai ko wauta hebi do no ummoto fato luji ujinaji chapande jetati ko watta hanu nyamandeji ko himbe no hanu ujine tati e keme tati e chapande jego on gii dun no wawi durwi didde e rafi ke dornan nema der region on fadde ba siri o fudata remobe ben no kewi gombe no hari wakati on yotto wobbe puddi no codira e ciede mabbe on giido filda garki hano jama are kai hano wadda tashe hano gombe no hari san to codol majji idi code hano der no kuji
ten languma de producteur ne mon pas a demander
nawantiri o kay wiata kana Suleiman Abdou Hassan latir jangono universite na gallu nyemey o endani fawar joni o yehi o yito e moteere makko wujjanonde na dum e jokka wujjanonde ni police be nyeme kay won ko yiti moteje kewde du konna won ko wujjano ko be jiti moteere makko de lebbi tati majjirni enna ko hebo yiti moteere de enda ciagal majjundu konna ni hono fa hande hono kulle hono to enda to police to endani moteje kewde don no yita don endam dum wadi ko fa hande ni bandi mi biyetedo Muttari biyetedo Musa Hassan kay yewtide makko halani dum won ko tata makko
ay popor no dare
motore an halki ille nay lewru juin itani dubi ujina didi e sappo e jeetati aryende didi nyaloman o tawa o mo resider baade o ada mi yehi mi halani police be central lumel gawri e pj subaka o police be pj noddi kan yami de motore an halki na halkay den jabi mi be biumi de halki sebe bi ikam motore den hitama har konni tondo kero leydi me mi do yetta alla mi do yetta police be beedu alla wallirbe to be cewum ko mi waddi derol am mi hollibe sa donnam funo mi hi ay
te dorandi kulu
na mo tara filal tal baldu konna meena be buray dubi sappo jeddi be leydi Niger kay ndu konna ittam e do tewtol hon coupe mawdo mo Afrique wodo to non Tanzanie dubi nan de sappo e jenay ma wuro non ni dum konna wala do portal mabbe himbe Niger kan ya hawbe didi e gotel ciagal majum ni ande ndu kon dum wada en gallu nyeme leede ko to jeddi jade leede me yannaange Afrique e gon ko potti en gallu nyeme wadi latongol endam en gar e yowtere meden pindul ndara do filla ko darto hono sigila ko no do filla kir sale na biendu konna hono faware jondu kondan hurfare mawni watten hitande fu do majjum waddi ko duubi e duubi ni en ko leedi Niger na wada batu on enda kano woni fadde batu majjum wadde to enda ingal region mo Agadez durobe na jahanno ton gam batte yardi na dabbaji mu en kebande ne hurfare de nan yowtere de min gaddani on ketninani
illani fadde dun do wadde batu en andi kir sale kan wonno hurfarde endan no andano durobe no jahanno to enda honno eggol ni endam yerno sanda bammi durowo jiado abala tawa o holliri o wi kambe durobe enda yohobe ton endan e andi dum won nafaka ko yartobe eleno kuje de
ko fudi ton fulam da wodi to ndiyam mum to hudo mudum fulam da wodi jawdi lehdi maradi en zender en tawa en futo burta ca yahi ton rumoy to yari lamdam sakkaje ko nyaami futu hundi ko nyaami fu ledaaji en piple bojji ko nyaami fu tawa tuuti dum e honduko mum tawa bebbidum nayi to jahi ton ko haani njodo fa lebbi le hagotati to ko den fu lota ca laabi ton wacce to jaabi ji a kosam mudum ji a jamum sai ji a barke mudum
wakkati mo fijo yeten kirsa lengo watte no wodi tuugal ko watte yaade dabbaaji gomnato no wala dum do ko yobata ke ba hunde kano woni kambe durobe endan be biino dum warre ni wala na wela be fey seeda
minon ko min jine do fu futobe tufanaay dum jawdi mu hebi jamu jawdi mu dum wala avantage ko wodi cristal no ngal wadirtenobe nodda himbe be bi durobe ngara dum yaha dum wada parkiji don e ingal e sire e wuro dum wadda dum tufa wana ne do fu waddata na e mudum
be ko endan ni laabi fu ko jam ko to ko tawe tuugal ngal wadana hanre en wodiri Boubacar Hamani kawji do filo ko darto durgol region mo Agadez nani ko wi
onna
wadam batte miliyogo de min kiri gan tufude dabaji pamari misali nyaw doiru majji wadam batte ujunaji keme didi de min kiri min jarnandi du safare ko wara gilji redu e ko nandi titta hem wutineribe tawa garan ballira wombe do ben walliroobe leydi america adi himbe sappogom warambe nangana wutineribe agades ben hana do ingal tan tugal gal wadete balle sappo jodu min gatta miden tufa dabaji leydi di
kango directeur kawjira filla durugo leydi agades o wili gomnati leydi niger hawtade e wallobe mudun em ngaddi safareji kewdi gam batte hokkude wutinere be endam wakkati mo be gatto tugal gal sebe ji dabbaji nyawdi be kebbe cawra dum fa woda
e don de yewtere ko nan do filo durgo gol woni ko habari me fulfultili hande fa lehutne jango to nan to habari je fulfulde na studio kala gumi acci dan e gungu muhammad dantani wadda habari je hausan kore bandrabe horibe dum garwan wadde e demle de to assalamu alaikum balne to jamwali
Kettine sigilaji studio kalangu kadi to tawadon der duniyaru do Facebook studio kalangu
Facebook studio kalangu
no welcome sanne mi do feccide dum